abazali okwesihlanu ukuxoxa kusho ukuthini ukuxoxisana kuhle kuba khona lapho wena nezingane zakho nikwazi ukukhuluma ngezinto enisicabangayo nendlela enizizwa ngayo kungani kubalekile kungaba nzima ukuxoxa nentsha kungenzeka ukuthi eminyakeni embalwa edlule wawunelungelo lokwazi yonke into eyenzeka ekuphileni kwengane yakho kodwa manje sekukuncane kakhulu okwazi yongayo uma kukhona isona sikhathi lapho izingane zakho zikudinga kakhulu ukuba uxoxe nazo ungakwenza zimisele ukuxoxa nengane yakho noma nini xoxa nayo ngisho nasebusuku
ungasufisa ukuthi kuyo usafuna ukuxoxa manje benginawo usuku lonke kodwa kufanele yini sicasuka uma izingane zethu zifuna ukusithulela isifuba akukhona yini lokho wonke umzali akufisayo ulisa
ngibuthanda impela ubuthongo kodwa iningi lezingxoxo ezimnandi engiye ngaba nazo neyingane zami zibe sebusuku uHerbert
okushiwo iBhayibheli yilo nalo makangasifuneli inzuzo yakhe siqu kodwa eyomunye umuntu yokuqala kwabaseKorinte 10 verse 24 ungavumi ukuphazamiseka omunye ubaba uthi ngezinye isikhathi lapho izingane zami zixoxa nami ngisithola sengicabanga ngezinye izinto futhi ziyakwazi ukukubona lokho uma nawe kuke kukwenze lokho vala iTV ubeke phansi imishini yakho yezobuchwepheshe inaki ingane yakho futhi ukhumbule ukuthi lokho ekushoyo kubalekile ngisho noma wena ungase ukubone kuyinto engathi shu
kumele sesiqinisekise isingane zethu ukuthi indlela ezizwa ngayo ibalekile kithi uma zibona sengathi asinandaba nemizwa yazo zingase zingasitsheli izinkinga zazo noma zifune usizo kwenye indawo uMiranda
ungathathi ngamawala ngisho noma ungavumelani nalokho ingane yakhe ekushoyo uAntoni
okushiwo iBhayibheli nakani indlela enilalela ngayo Luka 8 verse 18 sebenzisa wonke amathuba ngezinye isikhathi kuba lula ngezingane ukuxoxa nabazali bazo uma zingabhekene nabo ubuso nobuso
sivama ukuxoxa lapho sihamba ngemoto seba nezingxoxo ezimnandi uma singabhekene ubuso nobuso Nicole
isikhathi sokudla singelinye ithuba elihle lokuxoxa ngokukhululekile
lapho sidla ndawonye ntambama ngamunye uxoxa ngento enhle nembi emehlele ngalolo suku lokhu kwenza sisondelane futhi kuqinisekisa wonke umuntu ukuthi akudingeki abhekane nezinkinga eyedwa uRobin
okushiwo iBhayibheli shesha ukuzwa wephuza ukukhuluma Jakobe 1 verse 19 sesiphelile isihloko